munana mwenda tanu tanu obaziro musanvu munane emu tanu emu musanvu biri biri munana walumu gana ikayua yono kayua gambye ndi lwabenge abakulu mbebaza bibali bachogedde bulungi kalungu tufa kalungu tufa tetuli bulungi ebira twabitema atene ntobazi tuzirimye mwenyanya ne watermelon kale webali nyoka iwa feedback eyo atono ngambye ye Linda namwanje ngambye ndi bukomansimbi na era kalungu tuli ba mulirwano na yena feno tetuli bulungi enkuba teto nyane ebirala nebirala byebogedde tufu na yaga inti chayagalo kumanyo waliwa abantu waba ino wananye ni kumusaru nga waliwa abazisimba mwe mwanyi nebirala mekali tunsi kale webali nyo webali dedala tuine dachika nemu nechitundu muamize fada mwe chibuzo chumiyo kanto waliwa aba ino wananye ni kumusaru
yanarwe iso ya na chibuzo yanarwe kati chiwali muntu alina obwana nyini kusaru wa government era okay. Kichiri na chena kugambi kwa waguru tabantu tuwete aga nubatu na akumo tuja kudamu tulambure kusongezo tuwabule na mateka nga wega tulambika tuwale nino bugana nyini kusaru era unuwe rwabe ngono mkuru kaiwa era nja gara kumutegeza nti tuja rwabe nge actually chirungi nti chitundu cha fe tuja rwabe nge katonga bamu mazeo bali nyemu kasori bali nyemezo nyanya za gamba bali mochi tugenda yo ebintu ebyo twagala byona tubisawe embeere terere
okay.
Nenga twali avunanyizibwa kugamba nti atwara olusaru
mukyala na lweyiso tuli mu kusibula tuwumbewumbe mu seconds tano
mpumbawumba nze nange nandyongereza kukyama ku Luzefa nti ennima buli lwolima ennima y'omulembe n'ogamba nti kati ku lusalusalu lwentemye atekeka ekisagazi ekisagazi ekyo bwekikula ogenda kubikka ennimiro yo ekuuma amazzi ekisagazi ekyo soolo kiwa akabuzi nekakuwooka obusa obwo buteeka mukimu no mu nnimiro n'ogimusa ennimiro yo tulina omuddo gwe bayita kaliyandula tukozese okulunda n'okulima nga byojja mu kulunda oba busa obiteeka mu nnimiro ennimiro yo neebanga esobola okuwaliriza okuumaku kale okulanga osobola okubako kufunyemu wadenge embeera y'obudde ekyuse mpa ekyokulabirako waliwo omulimisa bamuyita mulangira mawanda we lwabenge sizoni ewedde yatusomesaamu ku nnima ey'ensigo ey'omulembe nabitera tulina ogirabirira mpa bujulizi nti nali mumakiro y'ebijanjaalemu nenzijamu ebbaafu bbiri ate ng'omusana gwayaka kale tugoberere nnyo amagezi agatuweebwa nga bwe tulondola n'ag'abajjajjaffe ge baakolanga okulaba nga tuwaliriza wadde embeera y'obudde ebeera ekyuse
okay. Kale tuyanze kibwana Zefa tusibule
yayanza mwami Jodi yagala n'okwebaza abatukuliriza n'abagezaako okutubuuza ku bibuuzo kansuubire nti bwe tugenda kukomaho oludde olwokuna n'abaana abeeraho bajja kuba nga bamaze kutegeera embeera nga bwetambula nga bwe tubawadde ekyokutandikirako naye mbeebaza okutuwuliriza ate mbeebaza abo abagezaako okugoberera enkora eyokuraba nitusobola okuba nga tuzaawo obutonde bwaffe obwensi obulungi ate n'okukoragana n'abatuze baffe
okay.
Era njagala kutumira mikwano gyange n'abo bakitadde batuteekamu akasente n'aba farm radio era n'abakozi ba Karungu district government okutwalira wamu era n'omukyara Fumbe Toke awaka mukyara
okay.
Christine era n'abaana bange mukama abampira omukisa
tweyanze tetugenda kusuka wana mpulikiza
kantumire mpozi banalwabenge kanso yerwabenge mbategeeza ti ku lwokuna tulina kanso esaawa ssatu mujje tuyise tukole tuleyinge budget tugende okutambuza egombolwa yaffe
okay. Tujja kuddamu okuliziganya ku lunaku olwokuna olujja saawa ttaano paka saawa mukaaga kibuuzo kino nakyo kankikulekera mpuliriza ero jja kukozesa enkola yemu nkugambye weetaaga kuba nokka beeping power no beeping ku 0206300 32 kigamba nti gwe gy'owangalira eyo nkola ki gye weeyambisa okusobola okulaba nga olima mu nnima eteetera obutonde bw'ensi nkola ki eyo gy'owangalira gye mukozesa okulaba nga mulima mu nnima etetera obutonde bw'ensi era eyinza obutakosebwa nkyukakyuka mu mbeera ya budde. 0206300 3 enteekateeka eno ebadde kutuusibwako banaffe aba Farm Radio International n'obuvujjirizi bwa ACTAD. Nze Sonko Jude mbadde ne mwami Zefa ono nno ye mukwanaganya w'obutonde bw'ensi mu disitulikiti ye Kalungu ne mukyala na Lweyiso Sara. Tusisinkane tova ku radio y'omuntu wa bulijjo, sigala nga owuliriza.
Uligwanga lyona Finance Trust Bank putting women in fast esawa wana ku radio budi esawa zili mukage zo mutundu budde bwa mafumba gavi ya misana webale kuuliriza radio budu. Mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank tuna school fees loan okutuuka ku bukadde butano eziri anisa kiwadi oluzeyo omwana wo ku ssomero ate gwe nannyini ssomero. Housing Finance Bank ekuletedde mortgages ezigenda okuyambako mu nkulaakulana y'ebbanga epanvu wamu ne anisa kiwadi school bridge finance loan okutuuka ku bukadde bibiri zikuyambeko mu kutandika ttaamu. Housing Finance Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda.
Ziweze sawo mukago ogwetuntu erunako olwalero wasibiyo tyagwe na uliriza omukuto ogwa 98 akatunyeze 8 ne 95 akatunyeze 5 Radio Buddu mawulire ga byabusuubuzi nga n'ogakusomera ndi Dembe Davis. Ministry y'ebyentambula n'enguudo ewadde ensalesale wa myezi ebiri gyokka eri bannannyini n'abagoba ba zibbaasi okuzitwala okuzeekebejja okulaba nga bwe ziyimiridde mu nteekateeka eyaleetebwa gavumenti ng'omuka wefuba okukendeeza obubenje obukolebwa ku bbaasi obukolebwa bbaasi ku nguudo ez'enjawulo. Okusinziira ku minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byentambula Fred Byamukama mu nsisinkano gy'abaddemu n'abamu ku bannannyini bbaasi n'abagoba baazo eyindidde ku kkeberero lya gavumenti ery'emmotoka ennamanve agambye nti nga gavumenti bakizudde nti obubenje obuze bubaawo mu bbaasi obusinze obungi buva ku nsonga ez'enjawulo omuli n'omutindo gw'ebidduka omubi nga mu mbeera eno baagadde basooke bakole ku nsonga y'okutereeza bbaasi zino okulaba ng'obubenje buno bukendeera. Byamukama era agamba nti okwekebeja bbaasi zino okw'olukale kwa kutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa April okutuuka mwezi ogw'omukaaga omwaka guno ng'era kwa kutandika n'abavuzi ba zibbaasi abakozesa enguudo eziva e Kampala okudda ebuvanjuba n'obukiikakkono okwetoloola Uganda ng'era n'ajeemera enteekateeka eno ekidduka kye kyakukwatibwa.
Because we have started with the buses on the eastern and northern road and we have given them timeline with this effect from 8th of April up to 8th of June. We expect all the buses on that route should have a sticker that this bus was inspected. And after that, we're going to implement. But however, there are other buses from other routes which have been coming here voluntarily to do the inspection. During that period of 8th April, 8th June, we shall even bring others on board. The Masaka, that's the western route, and the others shall bring them on board. But we have started with those two routes to bring their buses. I'm happy. The buses, those are the operators and the directors of these buses. They're in agreement of this move. They're up of it.
Mungeri yemu era Byamukama akakasizza ng'olunaku olw'enkya minisitule y'ebyentambula ng'eri wamu ne poliisi bagenda okutandika okukola ebikwekweto ku takisi zonna eziri mu mbeera embi era ono asinzidde wano n'alabula nti buli alina takisi enkadde agijje mangu ku kkubo agende agiddaabirize oba agitunde mu sikulapo nga poliisi tennagibowa.
Abalina emmotoka ezisibiddwa n'emikuwa abalala batandise n'okuteekako supaguru ku nzigi ziggale kusanga batandise okuteekako supaguru ekwate ekyuma ogenda oluggi lw'emabega kuliko omuguwa oluggi lwa wakati kuliko emiguwa olwapasembi olwateeka kuliko emiguwa bw'oyingira munda mu mito mito gyonna gisibiddwa n'emiguwa abo wizinyidefi fekitusanze okola operation ne poliisi okubajja ku kkubo tusanze nti abo bali komoni mu Kampala naye kati lwetubagambye there is no negotiation kubanga abasinga obungi twabuwateeka okujja wano ne bajja motoka tezipaakinga kubanga ziri beyond repair kati abo tugenda kukwatagana ne poliisi ne KCCA with immediate effect tugenda kuvaamu era ndoza okutandika n'olunaku olw'enkya kosta nti abagenda kubanga bazikwata
Katiwa wazi kuwate moto kama msikurao. Wazi kuwata.